Main Switch Production.
Nitumie, vyovyote utakavyo baba.
Baba nipe kibali, ni waamshe wana wako. Kama jogo asubuhi, ni waeleze wema wako. Ni mengi umenifanyia, ni mengi umenitendea. So much you have done for me, Lord, a lot I have to give thanks for. Nitume kama Daudi baba, nipende kama Daudi baba. Nitume kama Daudi baba, nipende kama Daudi baba.
Nitume, nitumie, vyovyote utakavyo baba. Nitume, nitumie, vyovyote utakavyo baba.
Kuzesa, kuzesa, choya dana chengeda.
Mutenyanja na dukira jori njaga la pitenga na awo we warunda munga wawereza awo like soul na itanga na awe kajona mutenyanja na dukira jori nzise jori nzise jori okulele munze mukama nzise jori nzise jori okulele munze
nitume nitumie vyo vyote utakavyo baba nitume nitumie vyo vyote utakavyo baba
kuzesa kuzesa choya dana chengeda ah, choya dana chengula
baba nipe kibali ni waamshe wana wako kama jogo asubuhi ni waeleze wema wako
kase kwanga mbazukuse kumachase kwanga mbazukuse kase kwanga mbazukuse kumachase kwanga
nitume nitumie vyo vyote utakavyo baba nitume nitumie vyo vyote utakavyo baba
kuzesa kuzesa choya dana chengeda
Nitume, nitume baba
kwa wale vina wapenda anasa
nitume, nitume baba
yeah.